Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya gatatu. Nuko ab'inzu ya Sawuli n'ab'inzu ya Dawidi bamara igihe kirekire barwana, Dawidi akajya arushaho gukomera, ariko ab'inzu ya Sawuli barushaho gucogora. Kandi Dawidi yabyariye Heburoni abana b'abahungu. Uw'imfura yitwaga Amunoni wa Ahinowamu w'i Yezereli, n'uw'ubuheta ni Kireyaba wa Abigayili wari muka Nabali umunyakarumeli. Uwa gatatu ni Abusalomu wa Maka umukobwa wa Talumayi umwana w'i Geshuri. Uwa kane ni Adoniya umuhungu wa Hagiti. Uwa gatanu ni Shefatiya umuhungu wa Abitari. Uwa gatandatu ni Itureyamu wa Agira muka Dawidi. Abo ni bo Dawidi yabyariye Heburoni. Abuneri yangana na Ishiboshete. Icyo gihe cy'intambara zo mu b'inzu ya Sawuli n'abiya Dawidi, Abuneri yihinduye ukomeye mu rugo rwa Sawuli, kandi Sawuli yari afite inshoreke yitwaga Risipa umukobwa wa Ayiya. Bukeye Ishiboshete abwira Abuneri ati, "Niki cyatumye utaha ku nshoreke ya data?" Nuko Abuneri arakazwa cyane n'amagambo Ishiboshete amubwiye, aramusubiza ati, "Mbese ndi igihanga cy'imbwa y'Abayuda? Ubu ngirira neza inzu ya so Sawuli na bene se n'inshuti ze, singuhane mu maboko ya Dawidi. Ariko none umpamije icyaha kuri uwo mugore, nintagirira Dawidi nk'uko Uwiteka yamurahiye, Imana ibimpore jyewe Abuneri ndetse bikabije, niko gukura ubwami ku nzu ya Sawuli ngashinga intebe y'ubwami bwa Dawidi, akaba ari we utegeka Abisirayeli n'Abayuda uhereye i Dani ukageza i Berisheba." Nuko Ishiboshete abura ikindi asubiza Abuneri kuko yamutinyaga. Abuneri yuzura na Dawidi. Bukeye Abuneri atuma intumwa ze bwite kuri Dawidi ati, "Nyiri iki gihugu ninde? Dusezerane isezerano kandi nzafatanya nawe kuguhindurira Abisirayeli bose." Dawidi aramusubiza ati, "Ni byiza, nuko nzasezerana nawe isezerano, ariko hariho kimwe nkwaka. Ntabwo uzarebana nanjye keretse ubanje kuzana Mikali mwene Sawuli, ubwo uzaza kundeba." Maze Dawidi atuma kuri Ishiboshete mwene Sawuli aramubwira ati, "Mpa umugore wanjye Mikali, nakoye ibinyita ijana by'Abafilisitiya." Nuko Ishiboshete aramutumira, amwaka umugabo we Palutiyeli mwene Layishi. Maze umugabo we aramuherekeza agenda arira inzira yose amugeza i Bahurimu amukurikiye. Agezeyo Abuneri aramubwira ati, "Hosha isubirayo." Nuko asubirayo. Yowabu ahorera Asaheli yica Abuneri. Bukeye Abuneri ajya inama n'abatware ba Isirayeli arababwira ati, "Mu gihe cyashize mwashakaga Dawidi kwaba umwami wanyu, none nimubirangize, kuko Uwiteka yavuze ibya Dawidi ati, umugaragu wanjye Dawidi ni we nzakirisha abantu banjye Isirayeli amaboko y'Abafilisitiya n'ay'ababisha babo bose." Kandi Abuneri abivugira mu matwi y'Ababenyamini. Bukeye arahaguruka ajya i Heburoni avugira mu matwi ya Dawidi iby'Abisirayeli n'umuryango w'Ababenyamini bose bishimiye byose. Nuko Abuneri n'abamushagaye 20 basanga Dawidi i Heburoni. Dawidi aremera Abuneri n'abo bari kumwe ibirori. Maze Abuneri abwira Dawidi ati, "Nzahaguruka ngende nteraniriza Abisirayeli bose ku mwami databuja, kugira ngo basezerane nawe isezerano, ubone gutegeka abo umutima wawe ushaka bose." Hanyuma Dawidi asezerera Abuneri agenda amahoro. Kandi abagaragu ba Dawidi na Yowabu bari bagiye kunyaga, bukeye batabarukana iminyago myinshi. Ariko Abuneri yari atakiri kumwe na Dawidi i Heburoni, kuko yari yamusezereye akagenda amahoro. Yowabu n'ingabo ze zose bari kumwe bagisesekaraho, babwira Yowabu bati, "Abuneri mwene Neri yaje ibwami, kandi umwami yamusezereye agenda amahoro." Nuko Yowabu ajya ibwami abaza umwami ati, "Ibyo wakoze ni ibiki? Ariko Abuneri ko yaje iwawe, ni iki cyatumye umusezerera akagenda rwose? Nawe ntuzi ko Abuneri mwene Neri yazanywe no kukubeshya, no kugenzura uko utabara n'uko utabaruka, no kugenzura ibyo ukora byose?" Nuko Yowabu ashengurutse kwa Dawidi, acisha intumwa ruhinga nyuma zikurikira Abuneri, bamugarurira ku iriba rya Sira, ariko Dawidi atabizi. Abuneri akigera i Heburoni, Yowabu amukura mu bandi amujyana mu irembo hagati ngo avugane nawe biherereye. Bahageze amutikura ku nda, amutsindaho, amuhoreye amaraso ya murumuna we Asaheli. Hanyuma Dawidi abyumvise aravuga ati, "Jye n'ubwami bwanjye ntituzagibwaho n'urubanza rw'amaraso ya Abuneri mwene Neri imbere y'Uwiteka iminsi yose, ahubwo ruzabe kuri Yowabu no ku rugo rwa se rwose, kandi mu rugo rwa Yobabu ntihakabure uninda cyangwa umubembe cyangwa ugendera ku kibando cyangwa uwicishwa inkota cyangwa umuhorote." Uko niko Yowabu na Abishayi mwene nyina bisha Abuneri, kuko yari yiciye mwene se Asaheli mu ntambara i Gibeyoni. Dawidi aririra Abuneri. Dawidi aherako abwira Yowabu n'abari kumwe nawe bose ati, nimushishimure imyenda yanyu mukenyere ibigunira muririre imbere ya Abuneri. Nuko umwami Dawidi akurikira ikiriba cye, maze Abuneri bamuhamba i Heburoni. Umwami ashyira hejuru umuborogo aririra ku gituro cya Abuneri, abantu bose bacika imiborogo. Umwami aborogera Abuneri aravuga ati, mbese Abuneri yari akwiriye gupfa nk'igicucu, amaboko yawe ataboshywe kandi ibirenge byawe bitaboheshejwe iminyururu, nk'uko umuntu agwa imbere y'abanyabyaha nikuguye. Nuko abantu bongera kumuririra. Hanyuma abantu bose baza guhata Dawidi ngo afungure hakiri kare, ariko Dawidi ararahira aravuga ati, nindya ku mutsima cyangwa ikindi cyose ntarageza ko izuba rirenga, Imana ibimpore ndetse bikabije. Abantu bose babyitegereje barabyishimira, ndetse iby'umwami yakoraga byose niko byanezezaga abantu bose. Nuko uwo munsi abantu bose n'Abisirayeli bose bamenya ko bitaturutse ku mwami kwica Abuneri mwene Neri. Umwami abwira abagaragu bati, aho muzi ko ubu mu Bisirayeli hapfuye igikomangoma cyari umugabo ukomeye, kandi nanjye naho ndi umwami wimikishijwe amavuta, ariko ubu ndi umunebwe, kandi abo bagabo bene Seruya ni ibigaganyare barananira. Uwiteka yitura inkozi y'ibibi ibihwanye no gukiranirwa kwayo.